tamani halaji malifu
doyo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
seydou dawdo boggi jande ga famu hala mamadou samasi ko jom nyalli sakabe hedibe bangal WG 2025 kabaru nedda ko le mali golire nations unies kum ni do kabaru ben nedda ko na anni itude milliardji temedda na sefa yalla fa baade ko buri milliardji nay yimbe tasindinibe kewal ndiyam mayoji na jukiti le sahal lirindi pont zendi gamben to cercle burema muti le ndiyam alhali waji mingo yimbe le taccurde koyde ma nawtorade pinasse yade gaw on worri kabaru mutude haaju mudun bangal la jabben yubirde kalisi telephone le gollirde lambu de yembe doto famu le yewter meden dossier semaine dingun sem kabaru amen hande kiki de 30 noge go janvier 2025 bismillah sakra taltare hande woni ko gollirde ben oni humide nedda ku Ousha Mali humpiti ben jo golle dabreji mairie faba le 2025 hikka e be anni ben faba de ko buri milioji nay yimbe le mali e wi Ousha ko buri milio mbiyam mirawji temere nay sifa ani ben nawtrede le ben faba mudun le kabar mudun gollirde ben temere nay chapande joy e temere chapande joy e nay ben dentinte e golleji di yalla ben hunjane hore kasintine yimbe le huifube Moussa Malle Sissoko wonku hebani kedo festango Umar Waygalu
le tongande be kollitiwido ko buri million jeegom bingil adama kanyen kasintine e ballego le temdere fu idum ware yimbe le noga en jaddom gombe le leedi malindi hitane 2025 ndedo tongande hollitide fa be do yimbe le burbe fasindinde pabe kalis ko an yeltine dum yan fa milliardji temed nay chapande jetti e jetti cfa le be do yimbe le burbe fasindinde be du be limidum en idum buri millionji nay unay temed jetti bingil adama be do yimbe le tampube fuli sa halledi kanyen le wud leedi bur tawede de temdere fu pan enjoyom enayom be fu yorobe kanye sukabe haja mballi guji ko yawi dun latto sababu so tampere be do yimbe lo wombe do nokkule basiji ngoni mu do kanye do kasaraji kammu e yorko yotti fedde o tiande holiti wiide so wana commune ngaji jetti leedi malindi kedde commune ngaji fu kolliti wiide na kasindini e mballi guji nder do fedde holiti le timmodi tan 2024 yimbe lo nyungi tibbe dum buri wina teme tete chapade je jetti
ewi gollirde commissariat sécurité alimentaire ben ko sabi be bandaji jamdi ben rawane 2023 ben rawtane 2023 warta milioji yimbe chapande tembe unyaji tembe taton gonnobe telaji ka 2024 di ngey fa million ganye ka temede chap million e kanyen temme chap temede un temede nay yo temu nay temede nay yimbe le denno ido ta ido jawbu idi tuti dum no be do ardibe de do gollirde denno holti wede im dudu tawede fufu e madaranyen wadede yalla hinadi ido telaji di denno Mamadou Diarisso woni horojo ben kabaru kulku woni jatteji to gollirde commissariat sécurité alimentaire wonko hani Astar Jara ke na festango Alsisi
2025
aussi. Le 2025, wam jatin gada ro kulti do wiile million goto e ujinaji temede nayo man. Yimbe wonbe heedere warta nangude hikka. Fewde e majjum mom dabereji dimi itti. Le leedi de hore, mi garam feccude ngure. Toniji ujinaji sappo e jeddi. Hakkune be do yimbe limtabe be heedere woni mu'en. Ko hewe be do yimbe le hore do fu commune e commune yubira. Commune ngaji di fu anahem. E region Muti, Banjangara, Douanza, Tombouctou, Gao, Mena ka kidal wonto tampube fewde e majjum moni san
sakrabatu takla yimo dukko be bango be Facebook no X bon zandigal cercle burem ben mutile mayo nden no sabi kewal mayo odo po belato sababu iwdi gaw yottade commune suni ali ber ben laski ben tidala mudun sawlatki sababu yimbe lehobe nawtoro ben yarde ko teccido ko de maduna nawtoro pnas ngaji nden no yelan bedor famu kanko kedal amen to gawtun azizatu mayga wonko hebeni kedo fostango alsisi
e ba hun haroman
fa nyaloma hande o hore ko o choro ndiyam woni kulungul kala hiddi dom fa ham arande moto anjara non ga ila po o muti choro ndiyam dam jami ngarmi am fu pinas ngadiram wajibi do kina pusa moto ma da o to fa njoto da ko o hore do mutu do hande ko wondu mako ko holti takaddi mako tam ndiyata ele ndiyam dam ko o hore wala to yimbe ele ndiyam dam naddata saatu e moto ngaji mu en fa lumbina moto ngai de hore wakati saloto hakkune ndiyam ndiyan dal nyaloma hande o ana betto kopi
asbul ayo baram hono fuuri kabaru yubilde kalti mudun telephone ele gollude lamude kado anyako amilankobe hitande 2000 ben hitande 2024 nyande nogay de jeu bom ko do nono fana mudun wilam ko woni yahbude jibbu jawdi wadde ne mudo hebgul talki wonande jamarnde den no kabar mudun fuddi yar yaso le nuku jogaji banga yubugol kalisi to police abe kenya dun le meringaji di den no cagal lebbi sere cagal mudun yaran be famu no dum wordi le meringaji le situation musa malisko ko hebana kare sango Umar Bagole Al Sissi
Madame Ibe Jazz 144 Jazz 91 Jazz
91 Jazz, jazz
voilà Ibe code marchand Tara
Ah onyata
OK nanga message la je
Ah
OK le paiement votre paiement a été effectué avec succès
Ido yo halaji Fatoumata Haydara ngardo le soudou merindu kanye gollo gon le soudou meri commune Joyobo do Bomoko do on wonde halde no ko gonde wadirde jobdiji di
ne kunna
ngarno do wadde kupingaji talkoro pinirdu sukam kopinga join ngadam buttem der sefa ni warata orange money neldirmi kalsi o dum uri holnaade
sur quoi
ido imadraji ko futno ilele lewru utitane 2024 an wonde jukitede non kanko no dirtedo sirama jara gollole soudu meri kolludo tiadele duude be jogi
tout ce qui concerne quand même
wadan talki bangal etat civil ka fu orange money kay ko nande modum yobirte golle majum ana wodi do amen do yimbel ngaro don be ana heewi ko heewi e mabbe du fu a tawan wala compte mu en orange money wobbe du ana holita wiide wala kalsi e du compte ngaji mu en wajibe juude amen saatu mi neltira be yaade do neddo gado golle orange money fa do jobaya to kalsi
dipo di lera frais
wakande mi gonno le ngalure de yogo yimbel njobobe kay kolliti tan jogi tiadele yobirde be telefoji
pour ce qui est de la
mi kaya min taykike golle majum ka ana wodi wakat no njaano mi muinoide talkuru jippinirdu funejo am orange money jo yermedo talki fuudi kasin dinni minka bangal suru meri nadu tribunal orange monanjo yermedo idum wadire no wodiri
ça c'est très bien passé
dido imadraji do beme ande kessede idum wodani do sa yeddi sariya do datidi ko yobugol mudu fudata bu temdre fayotto yo united temere jegom kalis sefa ka du etede fu jamarnde so tama arande fuddi yobirde dun lei telefoji di wattu jono wuitike majjun sanne
ne a jatamine
min tanshi ke minka yobirgol orange money kan ko nande mudum wana ko teddina ele lawi amin so dum lati ke ka ido mo meden jidi dum heddo jukita dum waram new nande men kulleji kew ko tayki minka ni woni himbe ana heddi hokkude faham kalsi kala circulation an hani ko darne police embe saatu wana kambe jati tawtata dum yimbel gombe do dati di kam em jati hollata be dido la
yem mem ki propose ça
mi citede wi dido yima draji ko no fana mudun yo boytude yirku yirku le leedi malindi
hultabire le ser ka juro jonna hipngoji nga terusen wadun gube ka toje ngada ka le hitande 2024 dina humpiti dun woni commissaire komni do denagu ngalduje ka julo ezego o wali dun nyande altener de nogo janvier men no bangal yambere yiti mawri larbi mali to ka julo wi commissaire o do alali o sabi lugaji kewdi ngada ma den le nukuji di den no wiltigi sande dun no ben nawa munya ka nyafa baji jamarende
tamani projet mo fondation irondela do malido e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
ñalawma jenaabo championnat ligue 1 fuddi benno kiki da ko denno pide kewde na e herta na sarta men bangal mudum en wato goto ñalawma goobo championnat rewbe benno sarta ñande alarbare no goy 2 janvier dum woni jangu denno banga on wato goto dum kafol tvide denno ben wato tirage au sort kan o wadete le ko warta ko dum woni maroc 2025 yalan be do famu kedo nakku umar wagol hebe do fayso kon ko hermo ko
ñalawma jenoobo championnat national isfas kany yes buguni ngaran hebindirde nokku no detal stade Salif Keita kati cagal mudu AS Real et AS Kop kebindira nokku no detal stade Mamadou Konaté alkamisande stade Malien de Bamako waran fiide FC Jara wakkat sappo jeegom yande nokku no detal stade Mamadou Konaté fande to stade Mamadou Konaté to wakkat sappo jetti yamde Joli Ba AC waran hebindira e AS Police figol bolon rewbe championnat national dum fuddan alal barende AS Mandé waran hebindira e Soudou Baba Amazon komin jawab do bomako do waran hebindire AS police super lion be hamdallah e garan kebindira e dobi kayi figol baron coupe arandeje suka do be gala dubi sappo e jiddi amazon commune 5 bamidun be pi super lion hamdallah be gatti ben baddi tati ben kebi baddi didi feccu golle dele de ko nodder tirage au sort kan maroc 2025 dum waran wadde le nogay jiddi lewru janvier waroru ndu nokko no dette raba le dele kan yaade coupe d'afrique de fou heja mudum tawete ton
sakabe to kan katene ko borno hande mi to do sat fu mutilde himiyo modo bangal numero amen 76 90 56 56 sikki waldo si to mani noto to berno watan hakilo tilaji di holti don bangal ko fon yu 37 321 mera mer non ka famdi fu buudi noga tawli telephone joom do sar yatro medal magazine yotra magazine ko bawru rewbe no yowi dum do tielaji di jogi rewbe odo wattu dabune ndeno bamako do leked ndedi ndibe be mihala tielaji bilidi ko bawru charbon kay do nawtorade ben hinnade suka be kunane mudum ndeno yalla ndedo kambe worbe dum ko dum ndrande mabbe le ko bawru mudum yelen be dor famu kedana ko asitu kanti hebanende kayru fa ba hajaba amen ngonbe le ben nokuji di kedo fayta ko min umbar wagol yo encourage
wakkati 4h bete wodi nokko dan bubi idon ya fa degre 16 do bomako do madam kadjatu toure yu jangino wonon o immiki fo wulnan diam suka makko e guri ko
avant d'aller au service il faudrait accompagner
fadan yadi service goliji di bedan hewde sabi mi defanta fun taji ko yul e botari landinde nyamdu di suka be e kanyo wulnude diam yimbe galle fuf den mi imme non no wattu 4h 20 ma 25 ka joni gila 4h imatomi sato jati fadinden
4h pur de fois 4h moy
onno madam kadjatu toure rewbe le hewbe kanye kolitido golleji mudum beediki le odo buballa misala be do rewbe le gombe nokku no dite tominya be kali tiadele ko be jogi
ade gun ka chando on so ka wuri ka
wuluden diam defude e landide sukabe be den dum fufule jangul na tampina sanne jata tiagal tampere nja fufu mine duruma minen dojja sabi golleji dimi ngata bangan diam e ko nande mudum e do wattu buballa
jibara man ko santiere
gundam no kon bubi sanne rewbe wonbe tobe kolitide fe hebudde ledde fa gulnira ndiyam wana ko yafile odo wattu
don nena ko nan faya manugo
wana fe hunde nawinde fa hunda baba hujjude wadde jamadu non ko non sabi jangugul kabar sukabe be natidi fa fiddo ledde wana hunde niwinde sabi jangugul
worbe wonbe leedindi mbiyan anni dum hunde no dede ciadele worgi fu fota lonnude kadle be bi wana ko yafi fe le odo wattu buballa hobe mabbe an paabo rewbe lebe ka kulliti ciadele ko wodi nyaloma hande ko nayri bangal kebe
nena mana bosi sa pusheru bi bo
sabi cholaka kadle yimbe tunnan sanne sa narurke bulanga dunno edan tundi sunimne jogino bawde sarban codam kam wala kalsin denno mittinoto ni en sodde sarban beedade cugu somoya wana hunde newine dum tidi sanne wala mo lotude sukabe be landini be fay sato sorede buru
terminer la preparation du petit déjeuner
hono be do rewbe le kani yubirde golleji mudde fa pewte de do ciadele kanko noddete Abdul Karim Jambouteni andan do kabaru kebe o halino rewbe be kani wurrude
donc les femmes sachant bien que
ci hitana fu fodo wattu o wadido tellaji na wudi ana hani rewbe be fedabare fatinden don goddo dum jong galle gendu na hani wallodirde le kabar mudo ka ko wawi newdo dum fu yo dabareji lam ko be idi yowi dum na kabaru ande kesse sabi lato sababu utude golleji di e masala su gaz na hebre le ne wa munya dum buitan sanne tellaji di
o do anda do kabaru kebe o holli tiwide rewbe le jogibe bawde be fu an bayina irade bangal masiringaji lonnoji na pano ngaje ko nande muudum